RJ, the DJ, all day, baby.
Hey, yo, Tron.
Love the music on this one. She says she gon' love me all life, baby. Yanika nani maliza akiongea kadata na kasava mchumba kani follow. Yani una adabu yo kind. Nahisi nikimchiti na monea. She call me lover, lover. Mchumba kani follow. Ona yeah. Natabasamu lake linanimaliza. Moyo naruka ruka mtoto ananikimbiza. Anani mada usiku kwenye giza. Style za kufa kufa zote tushazimaliza. My girl shot and not on fire. Toto tamka na nipando bala. Yo my girl shot and not on fire. Yani mambo ya kuchepuka. Stamani tena. Stamani tena. Kutoka na mashoga zako. Stamani tena. Stamani tena. Unanipandisha mishuka ma. Stamani tena. Aye. Stamani tena. Sasa ni pepenzi lako. Stamani tena. Stamani mwenye. Stamani tena.
Yeah. Pretty fresh, pretty fresh. Brown skin, brown skin. Rolling dice, baby, killer brown spin. Brown spin. Kobe levi church and tafutanga nini. I'm all yours, baby, tamba na tena jamini. Woo! Sani pop pressure. Wewe ndo njini moyo wangu na vyo wendesh. Penze kutoli na noga na vyo no gesha. Yes, treatment za kitoto mpaka kuogesha. In fact mahaba kama haya mimi sijawahi kupata. Domana I'm crazy in love na kalibia kudata. Offline umenizimia data. Mladi na jilia na vyo taka bila shaka swadata. Mamivya moyo sitamani tena. Nyuma nilipopapita spangali tena. Matapishi siarudi tena. Mimi na wewe mademu wengine wote siamini tena.
Yani mambo ya kuchepuka.
Sitamani tena. Wewe.
Sitamani tena.
Oh my.
Kutoka na mashoga zako.
Sitamani tena. Sitamani tena.
Unanipandisha mifuka ma.
Sitamani tena.
Aye.
Sitamani tena.
Sasa nipe penzi lako.
Sitamani tena.
Sitamani mwingine.
Sitamani tena.
Yeah.
RJ, the DJ, all day, baby.